ibitotsi bibura sinjya nkumenyera icyamukabo wanjye ngo nguhindurire ubuzima.
Of course I know you loved, but I would love you more. One by one ubibagirwa abo ba ex bawe. I just wanna wake up, baby, every day with you by my side.
Urikeza nukuri sukubeshya nimbivuga ubyumvuko. Kumva kukuvuga simpaga kuti demarche yo nakaga
erego nzamurira attention.
Body on flick, dark melanin skin, you make